uniondolea majaribu. Umenitunza, umenihifadhi, unanilinda, unanitetea. Once see me done, but you love lift me. Father, me got this confidence that you are with me. Always will defend me. You were there with me, my Jesus. Kila sila itaka yofanywa juu yangu, Bwana utaiondoa, ondoa, ondoa, yeah. Umeniepusha na adui zangu, umeniondolea majaribu, umenitunza, umenihifadhi, unanilinda, unanitetea.
Wewe ni baba yangu, wewe ni baba yangu mimi.
Wewe, 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 unanitetea.
Wewe, tiwe, unanitetea mimi.
Wewe, tiwe, unanitetea.
More music at gospelmetrics.com.